zwap.com.
Angeke ngikwazi ukunqanda indlela zami zonke.
kuyisi piso sami nami ngelinyila ukuthi ngibe fresh funny nabanye abantu shintshanisa amafarari ngelilambo imi ba impilo yulethi impilo yami ushukela
kunokungongozayo kunokungongozayo kunokungongozayo
Zedwop.com.